Stéjo Tamani, toutes les voix du Mali. Stéjo Tamani.
Do yo Stéjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Stéjo Tamani.
Altinere jeddi lewru septembre hitane 2015 sappo jeddi yamde dabbiri masilimaaji chapan e nay e joomi den tawa e der maison de la presse bamo ko jottino no do kabaruuji du Umar Waygalo on compétitivité kanje gube non tirteur plateforme de holitawe wakkati jono be puddi yoppitinde gallure ane fils de le majju holitawe yede wakkati jono seeda seeda be gonde yaltirde le ndia do gallure miccitede wiide laamu bamo ko kanje surobe hakkude bi mali be fu ngadi noddango feude mabbe holitinde wiide be joppande do gallure ko honjoto wobbe kolitiwide le hen ko wakkati jono feso gube non tirteur de plateforme de be joppiti ngalure ane fiisi de dum holliti tawidi tidalaji di timmi taw fa labi le majjo holliti widdu sa jewi de do gubbe jida yoppitinde ngalure ane fiisi de ka wakkat jono be kollube anniya mabbe lobbo tan honno kaldale kawrangal worino be kolliti wid nyande aswer jabbi non de dum wonono mobilaji ministre maadi kaaki woni moddu wiama yimbe bombe sumbu kanyen palli di do mobilaji hakkune mena ka kanye an songo idon le laamu gawo le majjo tawde be barmini yimbe ministre ma en taton tiagal moddu de yimbe ministre ma be ndi yimbe taton ton kambe du sobe nangi be biibe cikkitiki wiide beedo yimbe yalla wana kanye ngadi do bonandaaji fa hande le lamu tumbutobe kolitiwid sa jeewi yimbe bombe sumbube be tampini ton wakkati joni o sanne le majju yambe natan le nokku ngon ton itambe piyanbe kabbanbe gejjanbe baran wakkatiji duuno hulitira wiyede le majju wotnaabe wonbe tombe be kolitiwide wala fuuno watta wakkati joni so wiide hono yirwer wat le lamu tumbuto sekrabi wono kabaruuji mawdi min jogini on do hande di batte radio di fa gasa bismillah modon o kabaru wakkati jono yottimi be kolitiwide heccanken jiadin kobe taton nangama dum hon do bomoko do be do jiadin kobe wiyama wakkati jono be sikkitabe wiyede yalla wana kambe ngadi bonandaji fewde dum woni yibbe le ministre mabbe to Musa Bugu to kanye fa yottade manyam bugu le majju do hulita wede koyde mabbe an wayi tawe dum wonno bonandaji gannodi nokku nok dirte do baginda fa yotto hono bonandaji gannodi dum won autogar do bomoko do gube no dirte do plateforme de wakkati jono hulita wede be gonde yoppitinde gallure ane fisinde seeda seeda le majju micciten winde do gallure be teti dum wono no tirton azawat de le lewru utu jabbi non du ko di wakkati jono so be joppita de do gallure ko laamu bamako wadi no dango fiude mabbe kanye walde surore hakkun bibbe mali be Ousmane Diko
tay kitama yoppitigol anafisa ana latade dum wondi e warude seeda seeda e le ko honjotobe kolliti dum e tawede plateforme wi yiwi ton taade fu golle mu yo batte mobilaji yogaji bondi kandi mo intinede kanyu e essence kandum nabede ton e le yedugol kabaru gubangal andini ane yaltinde habatobe mudun anafisa e dow rewde kongol kananke leedi meden kanyi e sinere rewruntinobe aduna plateforme andini ne yoppitita gallurende gube plateforme de dardino adan fu neraabe nations unies do mali do darano denagu yimbe anafis plateforme wi anasulani denagu yimbe e yawara mu en le region kidal o do gonde hande do kabaru denagu gallurnde fawarde e nebe jaltatande andaka le sikke saka gondun o wombe ton yogabe mabbe an gondi e yaltude gallurnde handen
ko honde tobbe kolliti wiide feeso dum wono gubbe no tirtode plateforme de be jalti le gallure ane fisinde dum holliti tawiide wakkati jono tidalaji di timmi ton kanko Sardji Daniel o holliti wiide sa jeewi wakkati jono de do gubbe be kollube anniya mabbe lobbo tan wakkati jono le majju sa jeewi dum be jida yoppitinde dum wono gallure ane fisinde fa laabe kede ko kanko Sardji Daniel o halidu hen do faccitango barke sise
ado andani trafikaji ngodudi bonandaji ngodudi fa yottoyade e rafi kawral ngodugal hakkunde jaliñ en gondi e leysa hangal dun fu yo hunde ko waawi sabbe mbinde tidallaji mawdi le golleji kaldal e kawrangal taggal anefis eden kani jonnorade tidallaji goddi kasen hono no tidallaji di jiden e kabaru menaka o sabide kanje pelle bantude malfeso rentori de wattu fu ndebe nangi nokku atawa yimbeele ton be fu ana jokki e mak denno so wiyama kambe be jalta ton wobbe ngara mede mire dun ana waawi waddude tidallaji goddi kasen fere anden no ana hani ko joddoden ewen dabareji tendini di bawdi fiede nokku anefis o hebanaka dabare fahan sabi dabareji kebaade di dun waawa sabbi mbinde de yere le nokku den no ko hani wadede joni dun woni pati hawdo hebe pati kawado hebe
kanko secretaire do bal nitri mi jojjo modo halla me bemal anengal mi noddirta face Facebook ngo
tamani
kanko ministre kumini da kun leedi peyi bandi leedi ele godde mom noddirta Berthe Conder solitawel le cekiti yonter ne wari le leedi meden di le majjo yidi do no horejo leedi do Ibrahim Boubacar Keita yettimo do hen sanne hono ko kaldale kawrangal sinnina ko miccite de wiide kanko Berthe Conder so kanko wonno do won horejo kiddo le ministre ma le leedi meden di le majjo do holitawel o wi leedi mabbe di walliri wakkati jono ministre ma ko yaata millioji di dollar faabe jeewa yalla hono ben jubbinirta kabaru sariya le leedi meden di le majjo be kolitiwel le aswer jabbi non de do wonno mobile ministre ma ngel kaaki woni mudu mobilaji kewdi jatinobe koli tirwidi do mobilaji wiama yimbe ala bombe sumbu kanye ngadi bonanaji fewde e dido mobilaji nokku noddirte do anka hakkune menaka kanye ansongo be koli tirwidi do dido bonanaji ngadi le lamu gawo le majjudu wiama yimbe ala bombe sumbe be barmini le hen yimbe ala taton wakkati jono do won kambe yimbe ala ministre be dubbe jito yimbe ala taton wobbe kasse be bibe do yimbe be cikkiti do wiidi yalla wana kanye ngadi do bonanaji kede ko kanko Olivier Salgado hali do hen yo goto do won jado kabaruji walde ministre ne do faccitango barki sise
mobel ministre ma gotel rodi nongel kaki ngabbi e dow bombure dun wadi joy lewru septembre ndu dow lawol hakkunde minaka kanyun e ansongo cikkitaado goto nangama ele majjun wattu mudun fu pide malfe noti sorras en ministre mabbe dun notike tagal mudun yimbe didon cikkitaabe wobbe kasen nangam ka ele majjun yimbe amen taton barmi sorras en didon kanyun e chauffeur civil goto kenyan nyawbe be ngaddama ansongo tagal mudun mem pi dabareji tendini ko wawi renude kaki di fa di njottoyo to di kani yaade to
faande be kolitiwde le saha leedi meedi ndi buubay dum wonon sa jeewi le laamu tumbu to wiama yimbe le bombe sumbu be wakkati fu be ngadan to bonanaaji be piyan be kabban be gejjan wakkati ji dum be karboto yonki ji yimbe le gombe tombe jaati be bi wakkati jono sa jeewi nokku noddirte do gundam fa yotto yo le commune noddirte do Allah fi o ton jamar de fe goto susa yaade kanyun tan goto be do yimbe le bombe sumbu wakkati fu be jilo to le leddeji de be jildo to e malfe mabbe le majjoli tawe do nokku noddirte tindandan sa jeewi dum le laamu tumbu to dum woddir tumbu to ko yaade kilonga chapantati wiama fey ke tobe naati sobe ngadi bonandaji mabbe le majjuddu dum wonon laamibe gombe tombe wakkati jono be ngadi noddango feude laamobe mbibe tinno den yimbe mabbe gombe tombe so ni wakkati jono dido golleji bondi chakaka tonta yimbe be bawa halde honno yirwer way wadirde le laamu tumbuto kede kanko noddirte Mohamed Ibrahim dum won laamido conseil regional goddo to ko halido en to faccitango barke sise
mena yimbe le dobe me anda fu ko be yimbe bonandaabe dartata sabi de di bonandaji ngadodi jamma e nyaloma e nokkuje de wala fu susudo yaltude yimbe wawa nade hajuji mudun be ngaran be nata e le gelle be ngujja kala ko yimbe jogi fu lawol hakkunde gundam e tumbutugol ga golka yaata ko fey wala fu susudo yaade e dow maggol sinasu tawi arme o dowtuma nan di amanaji beydan tinnude kabar o yaade tawena dow rafindena gondudo e le lamu tumbutu o me martini lamu o kumpa cili kurde fa hande be kuncanali dun hore menan dun meden domi be fa hande e le majju
leydi mali ndi wakkati jono holitaame de kambe doobe gondi yaltinde le hen dati faabe jayal hono be joddinirta golleji mabbe hono kabaru kuran ngaji ngettede le nangeji di wobbe dunodiri dum appano ngaji solaire kambe leydi sidia wonde be gondi o kindirde le majjun juude holitaame de bete hande kawrtal mangal fuddido bomako do faabe jayal dati hede be kan yaltinde le hen wakkati jono faabe joddindira dido golleji le majjun dubbe ngadi do hen hejoji dum wonono wiide no kuran ngaji di mbay wadirde le kereduji le leydi meden di kanko noddirte Adama Yoro yo gollo dum won leyi nokku noddirte Edem dum won leydi meden kada ko haldo en to faccitan Ousmane Diko
ce plan rentre dans le cadre
ihe joji anale jata politika ku CDAO ko nayani e kebal courant bawgal heedintinede nafamu yo buutugol kutte nanugol essentiel le leedi kanyu e nafude hawalu fawarde e waltugol wakatiji golle gaddo o yo nawtarade kaki ande kesse hono lampaji courant nange fa buuta adadu nawtortobe courant e essentiel ana buuta al musadda mudendu o da hakilanta ku yo leede sappe joyi lefol CDAO de fu wadani yo kanje fu gondi e wallandirde e go hejo politikaku daber courant yo wallido gol lefol leedi fa wadana yibbe courant fu no kebira dun e yimbe fu dun wadani courant nange ana wawi nawtorede le kereduji meden fu ko wana habbade e suudu courant mawnudu
réseau pour les avoir
wakkati joni o mesdo won walde humnin kabaru cellali adnar Allah ndube biibe kuli wakkati joni o sanne fati nyaw polio wara jirwale le element diddi do wona kune malikani elagine le majjumbe kolliti wiide cukulel pammarel ngel lebbi sappo e jenaay kanyu itta le leedi lagindi so wari sawrede le meden do be kolliti wiide o do nyaw sa diyano wara duubi nay hande du yaaka do won le leedi lagindi le majjumbe kolliti wiide sa di wala fu ko di sababu mudu so wana hono ko yimbe be pesataake wonno feewiri no fa yottio le hendube bi wakkati joni sa di laamu mole o kanyala mu lagino be gonde yaltin le hendati fa ya yalla hono be kokkindirta jude faabe kaba e odo nyawu
Union européenne e gouvernement Royaume-Uni e leydi Suède ngoni pabatobe studio tamani
ce krabe jawelo ni le réseaux ngaji meede dibe kolliti to kidal to won yimbe le bombe sumbu kanyen pabbi bomboje fewde dum wono kam ministre ngondo to le majjum wala fumo de do bomboje barmini tagal modo dibe kolliti ne emenela goto golli do dum wono yimbe le français kobe gombe tombe be du won kosudo fa harboto yonki mudun do to wututobe kolliti wi wakkar jono do wono walde humini non kabaru cialal wakkar jono be gonde wadde yilaru mabbe le ndido yilaru holi tawede be jottigi fa nokku no dirtedo beere ido woddir tumbuto ko yaata kiloji chapan e jeegom le majju yama yimbe le gombe tobbe be chawri ko foti yimbe le teme der ton be bisa jeewi nokku beero wakkar jono do won doktorobe sawrobe kanye ngoni ko ngala ton so babi fa lekkol wuddi on ko sukabe janginte ko faabe beediro faamo holi tawede der do jande de timmi asere jabbi non de to kayto le der do jande wiama do won sukabe jangobe classes jabbaba kanye classes jattoba kanye en jangina de do jande ko fur sukabe temede jeego en noga yidi dom holi tawede kambe jangina le hen won français mathématiques anglais bi kanye esimi jangobe den garanti minira faado kuli korodo wakkati jono be kuliti wi sa jeewi to kuli koroto hono lawongol wonde asirade lugge kewde le hen de wakkati jono hono yimbe le donnobe ton mobilaji kanye moto ngaje ko nandi e mudu sa jeewi wakkati jono be biidu be belaka do hen fi won dentengal bale humini be hono kabar ya warato o wakkati jono be gondi o kinderton jude fa biya yalla hono uddirta lugge den diam woni e mudu wiama le majjundu be balliraama to hono mobilaji secret mo litaw wiide kabaruuji mawdi men jogino on do hande de do wonono gube no tirtode plateforme de be bammi anni wiide wakkati jono be joppitangal luure no dirtende anefisle le majjun tiagal do wonono ko dentengal balde leedi adnara Allah do surube wakkati jono be kolitude le lamu tumbuto sa jeeyi fa hande jam e deedere wartay to yimbe le bombe sumbube wakkati fu be ngadanto bonandaaji mabbe wiyaba be piyan be kabban be gejjan wakkati duube carboto yonkiji yimbe le gombe tombe be tiata do en jawlele mo en secret do wonono kabaruuji mawdi men jogino on do hande de sabi de ka do nguyka hana wadde nguyka wakkati jono en kedat tan do e seeda hon nandirdo no yewtere meden de ana wodi